diyaarad helikopter ah oo nooca loo yaqaano Black Hawk ayaa soo bandhigtay daadgureyn caafimaad, taas oo qayb ka ah layliga, kaasoo sanadkan ay marti geliyeen ciidamada Finland. Maraykanku waxa uu u diray 2,000 oo askari si ay uga qayb qaataan dowlatuska, waana ka qaybgalis qaasidiisii ugu ballaarnayd abid. Ciidamadan oo kolonyo gaadiid ah ku dhex maray dalalka Norway iyo Sweden ayaa waxaa ku biiray ciidamo xoojin ah oo ka yimid dalka Finland oo ka mid ah xubnaha cusub ee NATO, waana markii ugu horreysay oo dhaqdhaqaaq noocan oo kale ah la sameeyo. Isagoo ka jawaabaya su'aal ku saabsan caqabadaha qaar ka mid ah ciidamada Mareykanka ay la kulmeen markii ugu horreysay ay ka howlgalaan cidhifka waqooyi ee dunida ee barafleyda ah, Lieutenant William Kennan oo ka tirsan qaybta 10-aad ee ciidamada Mareykanka ee buuraleyda ayaa sheegay:
Getting everything off the boat expeditiously, that was something we hadn't done in a long time.
Waxaad ka dhigtay si degdeg ah wax walba loogu soo dejiyo dunida. Tani waa wax aynaan sameyn muddo dheer, waayo qaar badan oo ka mid ah askarta hore uma arag qabowgan oo kale, taasi oo la qabsoo baahan.
Walaaca ku saabsan ujeedooyinka Ruushka ee gobolka ayaa aad u sarreeyay tan iyo markii ay si buuxda u weerareen Ukraine 2022. Norway iyo Finland oo xuduud la wadaaga Ruushka ayaa bilihii la soo dhaafay heshiisyo dhanka difaaca ah la saxeexday Mareykanka, kaasoo u ogolaanaya ciidamada Mareykanku inay galaan saldhigyo iyo goobo tababar oo ku yaala waqooyiga fog ee labada dal. Norway waxay xubin ka ahayd NATO tan iyo 1994, laakiin Finland waxay ku biirtay sanadkii hore oo keliya. Ciidamada Mareykanku waxay halkaas u joogaan si ay u hubiyaan in militarigu ay wada shaqayn karaan. Sida ku cad heerka NATO, haddii hal xubin la weeraro, dhammaan xubnaha kale ayaa laga filayaa inay gacan ka geystaan difaaciisa. Mareykanku taariikh ahaan waxa uu Finland u arki jiray saaxiib, balse hadda maqaamka ay ka taagan tahay gaashaanbuurta NATO waxa ay la macno tahay in Mareykanku uu xiriir dhow la yeesho, sida uu xusay Colonel Ryan Barnett oo ka mid ahaa taliyayaasha Mareykanka ee dowlatuska ka qayb qaatay.
We've had an ironclad partnership with Finland before they were in NATO as well. And so this is expanding that partnership.
Waxaan iskaashi xoogan la yeelanay Finland ka hor inta aanay ku biirin NATO sidoo kale. Tani waxa ay ballaarinaysaa iskaashigaasi guud. Waxaan aad ugu faraxsanahay iskaashiga mustaqbalka.
Wasiirka difaaca ee Finland, Antti Häkkinen, ayaa sheegay in Ruushka aanu u arkin dowlad tuska mid daandaasi ah.
It's only for our own defense. Every nation has a right to exercise and train our own defense.
Tani waa talaabo aan ku daafacayno nafteena. Dal kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku dhaqmo oo uu tababaro difaaciisa. Waana afarinta xulufadeena NATO.
Ilaa 2022, Finland waxay xiriir wanaagsan la lahayd Ruushka ka hor intii aanay go'aansan in ay ku biirto NATO, kadib duulaankii ballaadnaa ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Ruushka ayaa xubinnimada Finland ku tilmaamay khalad taariikhi ah oo halis ku ah wiiqina kara islamarkaasi ammaanka gobolka oo dhan.